نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تكمنا سنقرأ جميعات يا تفسير ومن يتم كلا تقول سنتولا ما آية وسيا نسيانا ومن يتم كلا تقولوا كتغاتي ما مسورة وسيا نسيانا كيانا نتفسير كتغد الله سبحانه وتعالى كتبانجي نكان تمي صلى الله عليه وسلم ونكان يميني نتبانجي كننا كما سلف الصالحين نتبانجي ونكان يميني tunali basura Fatiha ndipo lero tikhale tikumalizitsa tafsiri ya magamaga sura imeneyi suratul Fatiha ndipo lero kwambiri tikambirane za hadithi qudusi amadi hadithi qudusi ndi hadithi imene mau amakhala a Allah subhanahu wa ta'ala koma anatuluka mwantumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam soje zauti amakhala chifupifupi kuti muna alipansi kwa Qur'an kubwela Qur'an kubwela mahadithi ashe mchua amina machido hadithi kudusi ndi wa minipamu mbwela zoyanku la zantumiki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndi hadithi kudusi mene yunena utima aya atatu uyamba sura Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin maaya amini wawa wa maaya atatu uyambilila amini wa sura imini sura Fatiha ama tamanda Allah subhanahu wa ta'ala kumwe maaya atatu umalisa asura Fatiha ihdina siratul mustaqim siratul ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin tikayenga nitsisa maaya amini wa tikamvetsela maaya amini wawawa yeti ndi maaya amene Allah subhanahu wa ta'ala akutiphunzisa zammene tingazichepetsere zammene tingapempheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala zammene tingagwadile kumulilira Allah subhanahu wa ta'ala ndiye maaya amenewa asura Fatiha ndi madua oti awapindulile akapolo ake senza kuti gawo loyamba likutamanda Allah subhanahu wa ta'ala ndi pamene likutamanda Allah subhanahu wa ta'ala gawo lotsilizira likupelekana mphamvu kwa munthu kuti apemphe zimene akufuna kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi Allah subhanahu wa ta'ala ndi wake ndi oyankha chimene kapolo wake wapempha mu nthawi imeneyi ndiye kuti Allah subhanahu wa ta'ala aonena iyi ndi matamando maaya amenewa aya imene ndi matamando onse Allah subhanahu wa ta'ala komanso dua ndi kayenga na sura imene tipeza kuti mwadzadzamule zinthu ziwili zimezi zikulu zikulu muli matamando omutamanda Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muli dua kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala tumi sallallahu alaihi wasallama adayankhula nati sura Fatiha ndaigawa tumi sallallahu sama adayankhula nati Allah subhanahu wa ta'ala wayankhula nati sura Fatiha ndaigawa magawa awili pakati pa ine ndi kapolo wanga ndipo kwa kapolo wanga chidzakhala chimene wapempha pamene kapolo awerenga ndime yoyamba akunena kuti kuyamikidwa kwonse alhamdulillahi rabbil alamin kuyamikidwa kwonse ndi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mbuye wazolengedwa zonse Allah subhanahu wa ta'ala ama yanka unena kuti kapolo wanga wanditamanda awa ndi mawu amene Allah subhanahu wa ta'ala masa ama tulusa kusonyeza chisangalalo musangalalila kapolo wake kuti akumtamanda kapolo akawerenga ndime yachiwili imene ndi imene ndi arrahmani rrahim wajifunde chambili wajisoni Allah subhanahu wa ta'ala mayankhula unena kuti kapolo wanga walemekeza ubwino wanga kapolo akawerenga ndime yachitatu kutanthauza nena kuti makapolo akanena kuti mbuye wa tsiku la chiweruzo maliki yaumiddin kuti Allah subhanahu wa ta'ala amanena kuti chani Allah subhanahu wa ta'ala amayankha kuti chani Allah subhanahu wa ta'ala amayankha kuti kapolo wanga wandilemekeza kotero kapolo munthu akawerenga akawerenga mawu anena kuti iyaka na'budu wa iyaka nasta'in inunoka timakupembedzani ndipo inu kwa inunoka ndiomwe timapempha chithandizo Allah subhanahu wa ta'ala amayankhula anena kuti izi zili pakati pa ine ndi kapolo wanga mmezi utanthauza anena kuti zimenezi muli kutamandidwa kwanga ndi pempho loshokera kumbali yake kwa ine ndipo kwa kapolo wanga ndi chimene wapempha kusenza kuti ngati kapolo wanga wandipempha tsopano kwa ine ndikukwaniritsa pomupatsa chimene kapolo wanga wapempha ndiye utenga umene sura Fatiha umabili kwa sura Fatiha utisira kabula akawelenga ndime zitatu zomalizira nino itungu lilini ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin. O Allah atuongoleleni kunjira yongoka njira yawo amene muda wadalitsa ndi chisomo chanu chembe deladela osati njira ya amene muda wakuyira kapena njira ya amene adasukela Allah subhanahu wa ta'ala ama yankula inaudi izi ndi zakabulu wanga ndipo kwa kabulu wanga chizekhala chimene akuchipempha kutanthauza ino ndizamuongolela kunjira yongoka ndi kumupulumutsa kunjira yosochera njira ya amene adalandira mkwiyo wanga ndi njira ya amene adasochera hadithi mene itikabeza musahihu muslimu hadithi number 395 ndi imene ikukamba ikutamba sura Fatiha imene ikunena kuti sura Fatiha yagawidwa pawili gawo loyamba ndilomuti amanda Allah subhanahu wa ta'ala gawo lachiwili ndi limene kapolo akupempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo tabvetsa pamene patamva ino ndi Allah subhanahu wa ta'ala kuti kamampempha kuti kamawerenga maya omalizirawa Allah subhanahu wa ta'ala masangalala ndipo anena kuti kwa Allah subhanahu wa ta'ala sinzo ndi zimene zofunikira udindo wa Allah subhanahu wa ta'ala ndi kutiyankha pa zimene ife tapempha ndipo chimene tapempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala si china koma chiwongoko timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atiwongolele munjira imene anawongolela ena